ate polisi MPG elina mu nkomi ateeberezebwa okuba omusamize ng'emulanga omusango ogw'ekisaddaaka abantu oluvannyuma lw'okuzuula nate emirambo gy'abantu wamu n'obuwangwa wamu n'obuwanga bw'abantu mukaaga mu masabo ge agali mu maka ge ku kyalo Lunyerere mu kkombola ya Kamengo. Ivan Muwanga atimira mu kyobukulu 39 yavunaaniddwa poliisi okuva eri ku bantu ababadde batasalikako musale nga baagala okumugajambula. Okukwatibwa kwe kuno kwaddiridde amawulire ag'okuwambibwa kw'omwana ow'obuwala w'emyaka 12 ekyobukulu kuwaze eyagamba ku bazadde be nti Muwanga yamuddusa n'ekigenderwa ekyokugezaako n'ate okumuwamba mu buzeewo. Lydia Tumushabe omwogezi wa poliisi mu kitundu kya Katonga agamba nti Muwanga kaakano akuumirwa ku poliisi ya Mpigi Central. Ono era yagambye nti ebitundu by'omubiri ebimu ebyazuuliddwayo byandibanga n'ate bya muwala ow'emyaka 12 eyabula ssabbiiti ewedde era ng'omulambo gwe oluvannyuma gwazuulibwa mu lutobazi lw'e Kalungi ku lukuudo lwa Kampala Masaka. We twafunidde ku lyo lino nga poliisi erindiridde nate ekiragiro kya kkooti okusobola okwekereja amaka gateebereza ono gonna munda n'ebweru.